Koma ine nina sanka kare. Umumutima mulibe wakumbali. Bango Gucci, shalapo, Monaco, Milaco, Muni panga zungo, shalako, 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 shalako. Nati bango Gucci, shalapo, Monaco, Milaco, Muni panga zungo, shalako, shalako, shalako.
Légende.